SMG.
Baby, let me book your ticket. Nikupeleke kwetu nyumbani. Penzi wangu usijali. Nyumbani kwetu ni raha. Yeah. Ingawa shida milima mabonde, kwa penzi letu tutazipanda. Matope yasikusumbue, nishanunua kagari. Reveza asubuhi, jogo kokorikoko, na ndege zikikupikia wimbo koko. Kokorikoko, jogo kokorikoko, kokorikoko. Unachotaka utapata. Acha tu enjoy, enjoy, enjoy. Baby kucha tu enjoy, enjoy, enjoy. Bukavu let's spa. Acha tu enjoy, enjoy, enjoy. Baby kucha tu enjoy, enjoy, enjoy. Bukavu let's spa. Utawaona ndugu zangu, marafiki watakufahamu. Shida tutazisahau, baby don't ask me how. Utajonea, utashulia, baby utajonea. Jisikie huru, hawana mashaka. Mikononi mwao tuko safe. Reveza asubuhi, jogo kokorikoko, na ndege zikikupigia wimbo koko. Kokorikoko, jogo kokorikoko, kokorikoko. Kwetu Bukavu ni raha, kwetu hakuna matata. Unachotaka utapata. Acha tu enjoy, enjoy, enjoy. Baby kucha tu enjoy, enjoy, enjoy. Bukavu let's spa. Acha tu enjoy, enjoy, enjoy. Baby kucha tu enjoy, enjoy, enjoy. Bukavu let's spa.